Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Thank you for flying Bamboo Air. Today we will be flying at an altitude of 30,000 rhymes per second. So put your seatbelt on and hold on tight.
Niko club nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu, lakini mi utoa stress na kalamu, na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Hii basi ni story ya demu wangu, staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu, na mroga tu na mastyles angu za vudu, na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aje.
Ati, sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi ujatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea, akanisalimia na akaendelea.
Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Sasa misi pindangi kukuwa na wivu, lakini pia heshima wanga muhimu. Isitosha kamwamba namba ya simu, kashindwa kwani umse ni mwazimu. Ati,
hey baby, give me your line, usipote sana nipigie sometime.
Kompe ni kompe jo safi, mtu aje ajitetero safi. Misi na time ya kujamsa ngapi, uwivu uleta vita. Kama supu aezi pita, kapla chali haja mwita. Dema kona majama kasita, kafiga lakini kana kuita. Hips na thighs uponga na zinaskika, zingine zinaponga kama speaker.
Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Sasa sini kabaki na demu hapo, sa hizo jamaa sharusha game hapo. Ni vile mtu ucheza na brain yako, kamwambia wazi jamaa na claim bako. Mini kalenga, jamaa kaenda, lakini ni obvious anampenda. Na keep it real, nadhani muna ni feel. Ni ngumu kupata dem kwa club na ame chill. Siwezi funga mtu ka police, nikiku release na kombia two piece. Kompe ni kompe jo safi, mtu aje jitetero safi. Lakini kwanza nipe nafasi, nimpatie story yangu kiasi. Mimi sipendi kwanza weekendi, mtu rafiki lakini yana pretendi. Watu wanaona ni kama wataniona, lakini nimekupima na pia nimekusoma. Sikia ngoma, kompe ni noma, jamaa mealika demu wako nyama choma.
Usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
And this is your captain once again speaking. I do hope your flight with us has been a pleasant one. Please feel free to join us once again on Bamboo Air.